Yahaya Sura sappo e joyi, aya sappo e joyi tati, Yaki Sura sappo e joyi go'o, aya go'o yaki nai. Nganyandi duniyaru. To yimbe duniyaru nganyi on, ande minbe arti wanyuki. Da duniyaru ndu jayi on, da ndu hidai on non hidiri yimbe mairu. Amma misubi on daga nder duniyaru, gam onon na dumbe duniyaru. Kanjum wadi yimbe mairu nganyi on. Nyume kombinomi on. Wala machudo burudo jaydomo. To yimbe duniyaru torriyam, onon mabe torray on. To betokki ekitinol am, onon mabe tokkay ekitinol modon. Amma be ngadanay on fufi dum, gam onon dumbe am, gam be anda on don lilaydo yam. Da mi warai metan mibe, da be ngala hakki. Amma joni be ngala ko be mbiyata gam hakki mabbe. Ko moye ganyudo yam, wanyi nyako amma. Da mi wadai no kude de goto me dai waduki nder mabbe, da be ngala hakki. Amma joni be ngi kude kaidini de dee. Fu e non be ngani am min e nyako ammo dow. Dum dum wadu, gam dum hebbina ko winda nder attawra mabbe. Be ngani am wala dalila. Ballay dum warai, wato ruhu alla kollay dum gonga, dum lilowai mi daga to nyako ammo dow. To dum wari, dum hokkay cheda dow am. Onon ma dole kokkon cheda dow am, gam on gonde e am daga arande. Mi wi'u on fu dum gam to alon holaki am. Dum riway on daga lenyol. Gonga, charel e wara, gel komo e bardo on, nyumay alla huwanta. Yimbe ngadanay on nun, gam be anda nyako ammo dow, be anda yam. Amma mi wi on ka gam to charel wadi, siptoron kom bimi on. Mi wi ay on ka daga arande, gam emi wandi e modon. Ya Allah jomirawo, lami to lam lampe, taguto dow elei, jay to kodume e komwe, min getti ma gam walde mata nde min jangi do'o, e min toroma nder mokere mata, barka ruhu mata chenido, hokku min famu ayaje mata dee. Amin. Nder ekitinol meden to gada, e nani, no annabi Isa umri tokkubemo, bengidindira bo nonno ibiribe. Nder ayaje de den janguden bo, en nani no annabi Isa metani tokkubemo, don ganyandi duniyaru. Wato yimbe duniyaru nganyay tokkube annabi Isa. O wibe nder aya sappo e jawetati, to yimbe duniyaru nganyi on, ande minbe arti wanyuki. Ma ana duniyaru do'o, in yimbe be kolaki alla lilayi annabi Isa gam hisniki be diga hakke mabbe e kita mako garayka nyalde jango. Hambe ben annabi Isa wiyata yimbe duniyaru do'o. O wi tokkube mo, yimbe duniyaru nganyay on. Amma fa andon minbe arti wanyuki tawbe nganyi on. Lallay tokkube annabi Isa ebe andi iri nganyani ni dum wanyirimo harma e dum dabbita warkimo. Gam non o wibe do, tobe kaydina to yimbe duniyaru nganyibe. Gam be arti wanyukimo. Aya sappo e jowe nai, annabi Isa wibe. Da duniyaru ndu jay on, da ndu hidai on nonno ndu hidiri yimbe mairu. Amma mi subi on daga nder duniyaru. Gam garton pipe aljanna ko natta e wuro alla. Gam non, onon naatum e duniyaru ndu. Kanjum wadi be nganyi on. Aya chappande didi. Annabi Isa wi'i, nyume kombinomi on. Wala machudo burudo jaydomo. To yimbe duniyaru torriyam, onon mabe torray on. To be tokki ekitinol am. Onon mabe tokkay ekitinol modon. Annabi Isa e tawta famtin kibe do'o. Be pama. Nde yimbe nganyi annabi Isa jagordo mabbe e modibbo mabbe. Hampe madun wanyaybe. O wibe, machudo burata jaydomo. Maana, dum wanyata annabi Isa dun jababe. bo nonno ɗum wanyiri annabi Isa e ekkitinol muɗum, non ma ɗum wanyirta tokkuɓe mo e ekkitinol maɓɓe. Aya cappanɗe ɗiɗi e go'o. Annabi Isa wi'i, amma ɓe ngaɗanay on fuufi ɗum ngam onon ɗum ɓe am. Wato fuunga nyaandi ndi ɗum hollata tokkuɓe annabi Isa naa ngam ɓe wiiɓe, naa ngam e ɓe ngaɗa warhoore, naa ngam e ɓe ngaɗa goɗɗum fii kalluɗum, amma dey ngam ɓe tokkuɓe annabi Isa ɗum hollata ɓe nganyaandi. Ngam non bandiraawo am an tokkuɗo annabi Isa, taa wannu ngam yimɓe e kolluma nganyaandi ngam a tokkuɗo annabi Isa. Sey paama ɗo o wiiki, bo nonno ɗum wanyiri annabi Isa, amma non ɗum wanyirtama. Ɗum hollete nganyaandi bo naa ngam goɗɗum fii kalluɗum ɗum ngaɗɗa, amma ngam a tokkuɗo annabi Isa. Ngam non bandiraawo an taa wannu ngam ɗum. Annabi Isa wi'i, o suɓii en daga nder duuniyaaru ngam ngarten ɓiɓɓe aljanna ko nattayɓe wuro Allah. Aaya cappanɗe ɗiɗi e ɗiɗi yaaki cappanɗe ɗiɗi e nayi. Isa Almasihu wi'i, daa mi waraayi metanmiɓe, daa ɓe ngalaa hakke, amma jooni ɓe ngalaa ko ɓe mbiyata ngam hakke maɓɓe. Koo moye ganyuɗo yam wanyii nyaako am ma, daa mi waɗaayino kuuɗe ɗe goɗɗo meeɗaayi waɗuki nder maɓɓe, daa ɓe ngalaa hakke. Amma jooni ɓe ngi'i kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe, fuuye non ɓe nganyiiyam min e nyaako am mo dow. Ɗo'o annabi Isa e meta dow no Allah liloymo nder duuniyaaru ndu, o waɗi ka waajinki e mo holla yimɓe laawol Allah, amma fuu e non ɓe njaɓaayi ko o wiiɓe. Ngam non annabi Isa wi'i ɗo'o ɓe ngalaa hujja dow hakke maɓɓe nyalnde darngal. O wi'i, daa mi waraayi metanmiɓe, daa ɓe ngalaa hakke. Ma'ana, daa ɓe anndaano Allah liloyi annabi Isa ngam hisnikiɓe diga hakke maɓɓe e kiita muɗum garayka nyalnde darngal, daa ɓe keɓii hujja. Amma jooni nde ɓe anndi, ɓe nganyi tokkaaki, ɓe ngalaa hujja dow hakke maɓɓe nyalnde darngal. Fuu e kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe o waɗi nder maɓɓe e goɗɗo meeɗaayi waɗuki, amma fuu e non ɓe nganyi mo e Allah joomiraawo liloyɗo mo. Lallay seko wala yahudanko en ngi'ii kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe annabi Isa waɗi nder maɓɓe, haa maa ɓe mbi'i, lallay walaa baawayɗo waɗa kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe ngaɗataa ɗe sey to Allah e wondi e maako. Amma fuu e non ɓe koolaaki annabi Isa e Allah liloyɗo mo. Allah wanginii teddungal muɗum e bawɗe muɗum e laawol annabi Isa, amma fuu e non ɓe nganyi annabi Isa e Allah joomiraawo liloyɗo mo. Aaya cappanɗe ɗiɗi e jowi wi'i, ɗum ɗum waɗu ngam ɗum hebbina ko winda nder attawra maɓɓe, ɓe nganyiiyam walaa daliila. Ɗum e tabbitinana en no yahudanko'en e jaamanu annabi Isa ngi'ii bawɗe Allah, ngi'ii teddungal Allah e laawol annabi Isa, amma fuu e non ɓe nganyi mo daliila walaa. Bandiraawo am an nanayɗo hannde, a nana habaru kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe annabi Isa waɗi nder linjiila ɗum janngeten ɗum. A jaɓii lallay annabi Isa diga to Allah iwayi, ko bo a wanya fuu ko nantaa ɗum bo yimɓe jaamanu annabi Isa? Annabi Isa wi'i, ɓe nganyii mo, ɓe nganyi Allah liloyɗo mo daliila wala. Ko amma a wanya goonga ka annabi Isa wi'atamaa ɗo daliila wala bo yimɓe jaamanu maako? Bandiraawo am, ɗume haɗatamaa jaɓuki goonga Allah ɗum annabi Isa lilaaɗo Allah wi'atamaa ɗo? Sey paamaa wiiki, to a wanyii jaɓuki goonga Allah, a walaa hujja dow kiita Allah nyalnde darngal. Ngam a nanii habaru dow laawol Allah ngol kisndam diga hakke e kiita garayka nyalnde jaango, amma a wanyii jaɓuki. Aaya cappanɗe ɗiɗi e joweego'o yaaki cappanɗe ɗiɗi e joweeɗiɗi. Annabi Isa ɗawti siftoranki tokkuɓe mo wiiki, ballay ɗum waray, waato Ruuhu Allah kollay ɗum goonga. To ɗum wari, ɗum hokkay ceyda dow am, onon ma dole kokkon ceyda dow am, gam on gondi e am daga arande. Ɗo annabi Isa e sembiɗina ɓerɗe tokkuɓe mo wiiki, to ɓe ganna gam yimɓe duniyaaru ganyayɓe, to ɓe ganna gam ɓe natta e torra gaɗa o dilli yo aliɓe. Amma o wiɓe, gaɗa o dilli, ruhu Allah jomirawo warai wonda e maɓɓe, gam non to ɓe ganna ruhu Allah hokkai ɓe sembe ɓerɗe, ɓe ngajina habaru belɗum ɗum kisdam to yimɓe. Ballai ɗum warai, wato ruhu Allah kollai ɗum gonga. Annabi Isa e wiyaɓe ɗo, gaɗa o dilli, ruhu Allah warai walla ɓe, ruhu Allah warai sembiɗina ɓe, ruhu Allah warai holla ɓe gonga dow lawol Allah, ɓe banginana yimɓe gonga dow lawol Allah ngol kisdam. Gam non to ɓe ganna, to ɓe ngi'a bo ɓe njoɗoto hamɓe tan gaɗa Annabi Isa dilli. Amma o waɗi alkawal, ruhu Allah warai walla ɓe, holla ɓe gonga dow lawol Allah. Ruhu Allah warai hokka ceyda dow Annabi Isa, hamɓe ma ɓe keɓai shembe ɓerɗe ɓe kokka ceyda dow Annabi Isa. Gam o wiɓe ɗo, onon ma dole kokkon ceyda dow am, gam on gondi e am daga arande. Ma'ana, diga Annabi Isa fuɗɗi kugal muɗum ngal wajinki e mo wondi e maɓɓe, e ɓe ngi'a fuu ko o waɗata, gam non ɓe kokka yimɓe ceyda dow Annabi Isa dow ko ɓe ngi'ani gite maɓɓe e ko ɓe nanani noppi maɓɓe dow Annabi Isa. Sura 19, aya 1 yaaki 4. Annabi Isa wi'i tokkuɓe mo, mi wi'u on fuu ɗum, gam to alon hoolaakiyam, ɗum riiway on daga nder lanyol. Goonga, carel e wara, ngel koo moye barɗo on, nyumay Allah huwanta. Yimɓe ngaɗanay on non, gam ɓe anda nyaako am mo dow, ɓe andayam. Amma mi wi'i on ka gam to carel ngel waɗi, ciptoron ko mbimi on. Mi wi'aay on ka daga arande, gam emi wondi e moɗon. Annabi Isa e andi fuu ko heɓata tokkuɓe mo gaɗa o dilli o aliɓe, gam non o sembiɗini ɓerɗe maɓɓe ɗo ko carel ngel waɗa. Gam to carel ngel waɗi, to ɓe kayɗina, haa ma ɓe ala hoolaakimo ko ɓe ala tokkaakimo. Gam non o wiɓe ɗo, mi wi'u on fuu ɗum, gam to alon hoolaakiyam, gam ɗum riiway on daga nder lenyol. Goonga, carel e wara, ngel koo moye barɗo on, nyumay Allah huwanta. Annabi Isa e faamtina tokkuɓe mo ɗo dow iri ganyaandi ndi yimɓe duuniyaaru ganyirta ɓe. O wiɓe, mi wi'i on fuu ko heɓata on diga jooni ko ɗum waɗa, gam to carel ngel waɗi to alon hoolaakiyam. O wi'iɓe, yimɓe ganyay on, haa ma ɗum riiwa on diga nder lenyol. Carel ma e wara, ngel yimɓe warata on, barayɓe on bo, nyumay Allah huwanta. Ɗo Annabi Isa e holla tokkuɓe mo e njayri, lallay torra e caɗeele e yeeso maɓɓe, ɗum wanyayɓe, ɗum torrayɓe, haa ma ɗum waraɓe gam ɓe tokkuɓe Annabi Isa. Amma to ɓe kula, haa ɓe ala tokkaakimo. O holliɓe ɗo to ɓe kayɗina, gam yimɓe kallanayɓe ɓe, ɗum moodiɓɓe diina maɓɓe. Gam non o wagginiɓe ɗo, to ɗum wartana ɓe fii kayɗini ɗum, to ɓe ngi'i ardiiɓe diina maɓɓe e kallanaɓe gam ɓe tokkuɓe Annabi Isa. Gaɗa Annabi Isa so'ake to Allah jomirawo liloyɗo mo, ardiiɓe diina yahudanko'en torri tokkuɓe Annabi Isa. To en jangi nder deftere kuuɗe lilaaɓe, en ngi'ay no tokkuɓe Annabi Isa torrira. E woodi goɗɗo biiteeɗo Shawulu, o torri tokkuɓe Annabi Isa naa seɗɗa. E yiiki maako, e mo huwa kuugal Allah. Haa hannde e jaamanu meɗen, e woodi barayɓe tokkiiɓe Annabi Isa e nyumo maɓɓe, e ɓe kuwa kuugal Allah. Diga carel ngel Annabi Isa so'ii to Allah joomiraawo, haa hannde e ɗum torra tokkuɓe Annabi Isa. to en jangi nder defte tariha tokkuɓe annabi Isa, en gi'ayno ɗum torririɓe, en gi'ayno ɗum waririɓe, naa bo gam goɗɗum, amma gam ɓe tokkiɓe annabi Isa. Arande ɗum ardiɓe diina yahudanko'en ngaɗi ka torruki tokkuɓe annabi Isa, e ɓe ngaɗa woɓɓe nder suudu cural haa ma e ɓe mbara woɓɓe, e nyumo maɓɓe e ɓe kuwa kuugal Allah. To en jangi nder deftere kuuɗe lilaaɓe, en gi'ayno ɓe mbariri Istifanus e laawol huboraaki mo kaaƴe. Haa hannde e jaamanu meɗen e woodi barayɓe tokkiiɓe annabi Isa, e nyumo maɓɓe e ɓe kuwa kuugal Allah. Bo nonno annabi Isa wi'iɗo, goonga carel e wara, ngel koo moye barɗo on nyumay Allah huwanta. Yimɓe ngaɗanay on non ngam ɓe annda nyaako mo dow ɓe anndayam. Ɗum ɗum fii kayɗinii ɗum ko annabi Isa wi'iɗo, moodiɓɓe diina yahudanko'en janguɓe attawra e jaabuura e defte annabo'en, kamɓe kolli annabi Isa nganyaandi haa ma ɓe mbaɗi mo dow gaafa ngal, e nyumo maɓɓe e ɓe kuwa kuugal Allah. Amma annabi Isa wi'iɗo, ɓe annda Allah jawmiraawo, ɓe bo annda annabi Isa lilaaɗo Allah ngam hisnuki duuniyaaru diga hakke. Ko nde ɓe moodiɓɓe diina e ɓe njanga defte Allah, amma nde ɓe nganyi annabi Isa mo Allah liloyi ngam hisnuki ɓe diga hakke e kiita Allah garay ka nyalnde jaango, non ɓe nganyiri Allah liloyɗo annabi Isa. Ngam ɓe nganyi goonga Allah e laawol muuɗumngol kisndam ɓii Aadama diga hakke e kiita garay ka nyalnde jaango. Ngam non annabi Isa wi'iɗo, ɓe annda Allah jawmiraawo, ɓe bo annda annabi Isa lilaaɗo Allah ngam hisnuki ɓii Aadama diga hakke. Bandiraaɓe am enen tokkuɓe annabi Isa, fii ko waɗata e jaabanu meɗen ɗum naa um fii kesum, ngam annabi Isa yaadake wi'i en ka nder linjiila ɗo, ɗum nefay en, ɗum torray en, ɗum waray en, ɗum riiway en diga nder yimɓe, haa ma ɗum wara en, ngam en tokkiiɓe annabi Isa. Amma annabi Isa wi'en ɗo, to torra waɗa alen hoolaaki mo, ngam en dow laawol Allah ngol kisndam diga hakke meɗen e kiita maako garay ka nyalnde jaango. Ngam non o wi'en, tokkulen yimɓe barayɓe ɓanndu ndu'u, amma ɓe ngalaa bawɗe halkuki yonkiiji meɗen. O wi'en, seykulen Allah gooduɗo bawɗe warki en e halkuki yonkiiji meɗen nder hiite jahannama. Ngam non bandiraaɓe am enen tokkuɓe annabi Isa, sey njogooɗen hoolaare meɗen dow annabi Isa e sembe. To en celu laawol Allah ngam torraaji duuniyaaru ndu'u, haa natten kiita Allah ka haa abada. Amma en joga hoolaare meɗen e sembe. Igga torrooɗen nder duuniyaaru ndu ɗum calel seɗɗa, nden keɓen siwtaare nder wuro Allah waato aljanna ɗum haa abada. Emi do'o, Allah sembiɗina hoolaare meɗen dow annabi Isa, nden o hokka en sembe ɓerɗe, munya nder torraaji ɗi njareten nder jaamanu meɗen. Amin.